Exclusive from JustSaidMusic.co.
DJ Momo.
Sip Z. Miss Money. Mr. Let Money. Double M Bad Boys.
Kadansi ka zombie tumendo ni tonya tonya munga wa mateloka haikona man yeah. Kadansi ka zone mwandi kali simple ukaponyela ku left ku light bagaye waza fenta nikapunda join up bagaye nikupanga cheka line up bozi lelo ni pate jam sistele lelo ni zavina paka chabeba ni sowere ati pugu baga pugu baga kadansi ka zombie mumwamba hey baje pop sina badesha sibwe nanti vile poka kadansi ka zombie chuku chuku usini funa vamu lolo nifuna cheka dansi ka zombie.
Yeah.
Yo, Mr. Right Man. Big Super. Yeah. Dansi tinachinja tabwera muya zombi tika yambo vina siti kumbuka bondi uka yambo vina munga na dola maningi life nayo umapita muvambi watola na kamwendo munga ofuna kubwa ni dansi ya mazombi we osaluwa hii dansi inga kupange chipua batipo hivina umbela sugar ipiti say vini say gwili say ni semu ati baby uivini say gwili say yeah. Big Super Mr. Right Man. Yo.
Kadansi ka zombie, kadansi cheka zombi newe please kali simple chingashane na chija chichi gero chama dimpo kaenda so oh kaliteche musenta bagaye pasaidi iwe kozi baza fenta chichivi na November baka December speciali sagale mutu mba ikangena ni wiskolo jema nifuna na kupema palaifi ni kamo nipo epo na bozi poshana na kadansi cheka zombi nchose soni kamu na munia chichi gero chivoni dance po evi na isifu na nsoni kadansi cheka zombi cheni zezere zezere tushana kwa tufuru munga
Yay! King Ten Pack, J Pops, yo, boy, see, Tizzy.
Charlie Goo.
Shout out to my big man, Wanu Max D, Giribe International, Lam K450.
No muno vi, no muno vi, pokale. Supu mudonyero, poto tatira mokale. Minyo minyo yon fuke wero na spice no. Double Empire Boys.
It's Soundwave Entertainment.
Black Bear on the keys.
Chamsana Wontama Chamsana Wontama
Black Bear on the keys.